maşallah, maşallah, maşallah. Unsuri maşallah,
maşallah, maşallah. Harusi maşallah, maşallah, maşallah. Unsuri maşallah.
Kaka yetu ameoa, mke alomchagua. Dada yetu kaolewa, mume amemridhia. Kaka yetu ameoa, mke alomchagua. Dada yetu kaolewa, mume amemridhia. Mashallah, mashallah, arusi mashallah. Mashallah, mashallah, idumu mashallah.
Mashallah, mashallah, arusi mashallah. Mashallah, mashallah, mzuri mashallah.
Wamependa na kwa dhati, damu zimeshalingana. Wamefanya mikakati, leo wameshaoana. Wamependa na kwa dhati, damu zimeshalingana. Wamefanya mikakati, leo wameshaoana. Mashallah, mashallah, arusi mashallah. Mashallah, mashallah, idumu mashallah.
Mashallah, mashallah, arusi mashallah. Mashallah, mashallah, mzuri mashallah.
Wape nyingi meema, wasiwe na mitihani. Kwa kuomba ya karima, mola wetu rahmani. Wape nyingi meema, wasiwe na mitihani. Mashallah, mashallah, arusi mashallah. Mashallah, mashallah, idumu mashallah.
Mashallah, mashallah, arusi mashallah. Mashallah, mashallah, mzuri mashallah.